shit, nigga. Dear Lord, the only thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Nazijua haso kula na kulala manyanyaso funga shurudi kijijini besi nasomia kinipenda Mungu inatosha wengine atakusevu kwenye shida utamdhani rafiki wa faida kumbe moyoni na kuchukulia barira siku kifanikiwa zinaanza shida yes now I'm going to another level sitatumia ndumba wala nguvu za devil simuhitaji Mwijaku hechi na baba level mi akinipenda Mungu inatosha yes binapenda marafiki wale wanaokwepo wakati wa dhiki sio wanaokuja kila sikitiki sipendi unafiki akinipenda Mungu inatosha no 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 Unanipangia cha kuposti, misi kufollow Shoboza kozi na kukosi, winani follow Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha Ukiniona kutwa nifondani Sina tatizo na majirani Ila sitakiwa nijue kiundani Akini penda Mungu inatosha Yeah, I swear to my dead body Simami ni rafiki, anenilipia kodi Pengine na furai ni kumpigia hodi Akini penda Mungu inatosha Yes, binapenda marafiki Wale wanaokwepo wakati wa dhiki Sio wanaokuja deal sikitiki Sipendi unafiki Akinipenda Mungu inatosha No, no, no
Akinipenda mimi